Lena laka ki drop ina ena moya waka watsama udimu dimu tulum tsadi tap e katseba hore jwale le fun laka ke na le bantatang wahaka lena tseba hore le fun la haye hona le ba mutlwisisang. Ka utlwa pina yena e binwa ke le shebile lefu la ka ke shebile ba leng teng lefung lena e ke lehlonolo gobane lefung la ka ke ile ka utlwa matshidiso a lona. I get sunny, Luena. Ya ke kenga utlwa matsiri solifunla ai. Sena sao kibuang kasona le tsatsin la kajeno ngwaneso. Ke koparuto sinke. Ebele pone la hao. Ebe tebe ya hao, ebe tsia ya hao, ebe kerese ya hao, ebe si kokotele sota mo sefa morale morati. Lewena kabuena, mantsuena matsiriso ao ke a fumaneng, ao mofumadi wa ka a fumaneng, ke mantse ao tshwanetseng. Ke mantse a loketseng ke mantse a tlang o tsamaisa bophelo botlhe ba hao. Take it Mike, let's glorify our Lord man.
We've been before home, we are the wrong. We wish on the hand, almighty God.
Take it easy. It's what I want to do. I want to do something. Yaba emong. Wabana besu ya linting. Liemung wamitswan lewaka. Hey, ya linting lifun lena. Ore. Wana metza mawi robana pesalema 107. Verse 25. What a make I ban a pesalemaina. Kafumana mantuayo. Apulela. Mea to samoya was a fifo. O emi sama kubuana watri. Mama Medi, I will put over how would a car on my kubu. Mudimu Tayami, Sassi Fig for Sitabating, Santa Muyami, Sama Kubu, and watch this. Mudi muta etsa sefefo le watlela o leng ka re ho lona. Me sefefo sena se tla emisa maqhubuana. O tla re ho kaneu, ho kaneu, ho kaneu. A re ngwanaka o utlwile, a re wa maqhubu. A tla khutsa maqhubu ao a o leng ka re ho ona. Ngwana mme a tla khutsa itse a ke qeta ho fumana besalema ena. Ngwana mme a re ho nna tsamaya o ye verse 29. Wena ya leng ka re ho maima, wena ya leng ka re ho mathata, wena ya pipetsaneng, wena ya theolang meyoko, wena wa leleme le omeletseng, wena wa lehano le omeletseng, wena ya pelo e theolang madi, wena wa maikutlo a tabohileng, wena wa moya o tempeileng. Verse 29, Psalm 107. Oh my man, oh my man. Akhutisa sefefo a sefetula moya o mosesane, maqhubu a itholela. Akhutisa sefefo a sefetula moya o mosesane, me maqhubu a itholela. Hallelujah, hallelujah. Lo wena o tla ba jwalo fela ngwaneso hona tsatsing lena la kajeno. Itse ke sa yeme lefung lena la ka, yaba e mongwe ya yema a re motaung lefung la ko fa Esaya, a re kone Esaya 19, Esaya 19 verse 1. Oh Mike, my brother, just glorify the Lord, young man. Just praise His name.
Even before, even before, young man, when it is shown, oh Lord, oh mighty God, oh mighty God.
Sora tabayena yabo profeta udima ekepit bonan Jehova ukaletsiliru le bubebe ulibile ekepita midima ekepita yathuthumela phila haye midipiru tsaba ekepita yatepelo hadi mona. Mudimu lena pela ha u ka jeno mo mamedi u ka letsiru ba khapita ba u tshorisanga ha ba mona ba tla tshepela ba khapita ba u tshorisanga ha ba mona ba tla wa ba khapita ba u tshorisanga ha ba mona ba hey itla ha ba bona mudimu ba tla jiwa ke ne wa tlene le khubedi. Aba mona ba ikhepita ba minkapilela pala hawa, aba mona ba ikhepita ba sotlan lenyalo la hawa, ba sotlan ngwana o lenyalonga, ba sotlan moyeng, ba sotlan maikutong, ba ikhepita ba metar aba mona etar aba utlore mudimu atla aba utlore mudimu te bata tutume ke matsiri sokki lenkafman. Psalm 27. We glorify your name, Jehovah.
We love
you. When I am my men, I am my tatten, Sheba, Psalm 27.
We bow before you, the
one. Oh, Chaka, my brother.
Hallelujah.
I want you to be a witness.
Oh, yeah.
Jehovah, Kelisedi. Laka lepo loko yaka ngatsu hamang Jehovah ke khobosha ya bophelo ba nka thuthumela pela mang ba bolotsana ba leng dira go nna le bahanyetsi ba ga ba tswela go nna bojanama yaka ba gopswa e re ko o jwetse ngwaneso ba bolotsana ga ba o shebile ba batla go peta ba tla gopswa ba tlawa o tlo o bane pesa le mayena ke matshediso a ke a fumaneng lefung laka. We glorify
your holy
name. We glorify your holy name.
We love you for the
art of
the wrong. Hey, 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 hey,
hey. I can't shave a happy hand. Motswalle mongwe wa ka ema ka maoto lefung la ka ga ba re ba mothiba a re ke kopa le tle le mmale le mareka for verse 39 ya ba ore a tsoa a kganema moya a re go lewatle kgutsa o re tu ya ba moya wa kgutsa me khutswa e khuru ya e batheng. Verse 39 a khutsa le wa tla re khutsa o re tu are le wa tla le tu are le wa tla le tu le wa tla khutsa lo wena ngwana e sole tsatsing la kacheno lo wena ngwana mme bophilo mbone nkare ho bona le wa tla lena le batlang honka se fefo sena se batlang o tsama le wena jalo ka nna se tla khutsa se tla thola se tla re tu gobane jeso o sa le
teng
botsana ya boneng jeso botsana ya utlwile maatla jeso lefung lena laka moo bao ke neng ke ba tshepile bana ba le gole le nna ba re seyo ba eme gole ya ileng a tsamaya le nna ya ileng a ema le nna ke jeso wa nazareta ya ileng a palama le nna sekepeng le lewatleng a ba le nna go tsisa lewatle besalema 35
your mighty Jesus
best salama 35
there is not like
among I am architect kids te kayo
ay 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 ay
a kontumele ko fe best salama 35 en a best salama ki utlile le fun lak Jehovah utseki seven tseki sa o lwantshe bantwantshang nka thebele thejana o eme o tla nthusa swabo le ditlong dike di apese ba batla moya wa ka ba suthe ka santa wa tsielehe bona ba rerileng tshenyego ya ka bane jalo ka moko o fefolwang ke moya lengelo ila Jehova ne ba lelekise lengelo ila Jehova ne ba mathise go wena ngwana Yesu ya le maimeng ya le mathateng lengelo ila Jehova le tla ba lelekisa ba kgathatsanang le bophelo ba gago lengelo ila Jehova le tla ba mathisa ba kgathatsanang le maikutlo a gago lengelo ila Jehova le tla ba tlaela bosigo le motshegare
Yeah.
mwaneso. Eh mwana mme. Le fun la ka ki le ka utla mantse ana matsidiso. Ke le bone le fulaka. Ki le ka bona le nomoro ya dibitlalaka. Ka tsaba lo re mokoti wa ka o tshikuwe ke boma. Ke tseba motho a neng a tshika mokoti wa ka. Ke tseba batho ba tshikile mokoti wa ka. Ke tseba batho ba neng ba tshela mobu. Ke ntse ke phela. Ke ba shabile. Ke ba bone. I saw them. I saw them. I saw them. I saw them. And I'll pray for them. So. Batho ba neng ba tshika lebitla la ka. Mudimo a re ke tla etsa ba bone. Ke tla etsa ba tsebe. O tla ba bone. O tla ba tseba. O tla kopana le ba. Mahlo a wa ka shebana. Le ba. Le lapa la hao le tla ba tseba. Bana ba hao ba tla ba tseba. Ba tshikile mokoti. Ba le bitla la hao. Itse ke bua tseo. Ankisa o Jeremiah. 29 Jeremiah 29 Mamela mudimu reng Jeremiah 29 verse 11 Hobane nake tseba Me hopolo yaka Ewo kintseng ke hopotse ba ken salona Hobonela Jehova. Hobani ke me hopolo ya khotso. E senya bubi. Ke tla ke le neqatelo e molemo. Ke tla ke le neqatelo e molemo. Ako shebe Jeremiah 33. Verse 3. Woo! Sahuna, make it out Araba. You want it a hulu. Let's have party way. Tao Sadi Tibi. Beat out Nakitao Araba. You want it a hulu. Let's have party way. Let's have Sadi Tibi. Mudimu mpontsitse tsona tsane ndi pati ampontsa ba chikile ndi bitlala ka bana ba batla utsela mobu ke ntse ke phila hallelujah hallelujah mantsiya ke u fa wona mo mamedi a rate hang le wena o le karuma thata o le karubi mudimu tlao O tla o bontsha letsa patwe letsa o sa ditsebe Ha o ka bitsa ho yena Ha o ka bitsa ho yena Ha o ka bitsa ho yena o tla fola Haba fitla mo Jesu a le nteng ba fumana ho tletse empa bona ba thola tsela ya ho kenya motho eno hore Jesu a mo fodise ba mo kenya ka hodimo marurelong a ntlo Jesu a mmona sane ka pela hae a re tumelo ya batho ba na e kgolo ha ke bua tjena ke re ho wena Bophelo ba hao e teng tsela le batho ba ka e kwala modimo tla o fatse le batho ba ka e thibela modimo tla o fatse le ba ka ema ka ditlhare modimo tla o fatse le ba ka ema ka mollo modimo tla o fatse ha ha
hop, 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 hop. Ay 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 ay.
Take it, Mike. Take it, Mike. Oh my gosh. Oh my gosh. So John Elkay Melo. Obani Kay Bonatina. Mujimu na batwaka kwa natsela na bakaitsa road block mujimu ta ufatsela o tla rona letsela mo ka inkang na bakaema ka di tipa ba ema ka marumo ba batla o sinyeletsa mo 17 mujimu ta ufatsela. Oh, we glorify
your holy,
oh, your holy name. Oh, Sylvain, one is. Hold on, I'm going to get up. What a woman, a cassette, and we have. Mountain gets a man, Liban, about son, and little Mike, but Camela gets a man, Liba Shania, and about Chuck. But you think how feeling? Yo, Cooper Molin Day. Mujem had it yet, Tim Scott say, I got yet, yeah, I. Never end your daddy, say what? Let the Balamuna had it say we. 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 When I'm a side yard 20, Scott say, I come on about me, Baba. When I'm that day at 20, Scott say, I come on Baba. And never bamba do la mala pengabo. Passeve banna bamba siding baba hona. Passeve banna bamba dem baba hona. Nagwe yeziminenzi. Nagwe yeziminenzi. Kyoko pavo pilumba. You never know who's going to be your judge tomorrow. You will never know who's going to be your judge tomorrow. Uskatse akaba tuaba. You will never know. You will never know who's going to be your judge tomorrow. How can say kaba to baba? How no tseba? Uri atlaba ye mikapeli. Situlo ntsaka hlulo itlabele ma. Mhlobo itlabele na yena ntso tseya ka yena. My take it, man. I can't move anymore.
Oh,